ngeni nabesizwe abefuna ndibahube ingoma ingoma emnandisezweni nabesizwe abefuna ndibahube ingoma
Dilinda lukubuya kwako.